yande sappo e jeɗɗi min tawi capantati studio kala ngu habaruji e fulfulde. Kono jam woni e moɗon hannde nde kibaruji ɗen kalan haala hono ɓeydagol ceede fawarjoɗe albacce nder leydi Niger. Ɗum won ko waɗi ɗum en nanan ɗo e nder lumoji tawa nder galluñe mai ko haalni e dow majjum. Nonne fahande du konnane kippitanɗe kañum e taƴol laawol ko wonno waɗe ɗum du konna himɓe anndaka jogiiɓe kaɓorɗe en ɗon ɗuuɗa sanne le commune mo table lot o du wona toon Agadez en nana maire o ko haal dow majjum. Yewtere men pinno hannde haaltana haala uguldi latindu konna no bonni no sanne nder pete beeli kewɗi no haɗa liƴƴi no haɗdu konna nini hono fande awgal liƴƴi ɗo du konna en nana anndu dow majjum ko haalto en. Kori jawoni e moɗon nimin sumana woni janganto habaruji ɗi endani e fulfulde. Ɗume woni ko saabi fawari jondu konna ni ko ceede no albacce ɓeydi e leydi men Niger ɗo nder lumoji kewɗi. Ɗum hunno ko laati ni hono waɗi balɗe ni endan ko ɗum taykita ɗum yi'a e nder leydi ndi enda. Waddini ko fawari jondu konna ni bandimin Umaru o yewdu e mbiteɗo Suleiman Hamza lumojo goto tawa ɗo enna gallude ñamei o wi hono kulle ko waɗɗum endan heewi sanne.
Neɗɗo no waɗan balɗe tati na balɗe nayi nde a hebbinayi lore. Albacce mo galmi wurtaki. Albacce gaddeteɗe ñamey kan woni ƴureteɗe Agadez kanhe Nigeria. Hannden sakuru albacce walana 15. To do mawɗo fuu lumo dole kan saroyto min ɓooyi min gi'ay albacce ƴadoro ni e. Nawtortoɓe albacce no ɗuuɗi albacce ɗen ɗuuɗa. Himɓe Ghana e Cote d'Ivoire iɓe gara iɓe cooda albacce ɗen baa ko laabi ɗin no uddi. Demun do ñamey ɗum waddete nden ko ɗum wittode far Burkina. To jon ko laawol wala iɓe tokkira Nigeria far Lagos nden ko ɓe bittoro ɓe jaha Ghana kanhe Cote d'Ivoire. Ɗuuɗal albacce ɗen fuu gaɗa e gina. Far galmito en woɓɓe ɓuray lebbi ɗiɗi na lewru worru ko ɓe aawi.
Nonne fawarjode ɗe kibaruji no tawade konɗoan ton endan tawa kandu hannde nde tawama hara kulle ko sotte ñamriji ko ƴoto Algérie no heewani ɓe sanne. Ɗum du konɗa ni waɗino wakkati ko ɗum walani ɗum warton enɗa hannde nde enɗa ndene eɗum latiniɓe ndene hunde sewi sewi sanne. Bandimi mbiyeteɗo Habiba Ahmed ko yano ton jahangal o yewdide himɓe woɓɓe ɓe kaalide konɗa ñumo maɓɓe e dow hono fi belɗo ɓe o enɗa.
Wallahi alhamdulillah kasina shukowa.
Wallahi yettore Allah are no ɗon naata ɗo nder Niger woɗi du Algérie ɗe gona iɗe ƴuwde hemu. Misali nde en koƴi condi alkama maaka semul dabina baa ko leyɗe gonno gerɗinani leydi meɗen haɗa guineji Algérie no nannire ko wala haddi ɗo nder taw.
De gongani balɗe ɗe are no ɗon no naata ceede majje du gala no ɓeydu goɗɗe ceede muɗɗen no ɗon no jippu maaro o kan tan non ƴaadi no woodi botoru sonnetemu 3,000 e hemre e ko nanditita.
Yoen tawa jeento enɗo Agadez nokkuto laati fa hannde ni hono himɓe hippititoɓe himɓe dow laabi no tete himɓe no jogii kaɓorɗe bonɗen ɗon heewa sanne fudu konɗa ele commune mo taɓe lot. Ɗum du konɗa ni hunnon ko laati suuli sanne himɓe taaɓe ɗon enɗam sabu Allah e fawar joni ɗum heɓene mosolo ni hono fawar joni laamiɓe leydi ndi enɗam mo région mo Agadez eɓe ɗo eɓe ndaar laawo noto ko tawi ɓe joƴƴinto enɗa ni namiyedu konɗa ɓe joƴƴini garde en dow laawol ngol. Ɗum du konna gam batte Allah rende no kuje ɗe enɗan kañum du wonno koɓe yimɓe wuro ngo enɗan ƴami Adam Afagal laati kañum woni maire mottaɓe lot nani ko haalani bandimi Moussa Mamma.
Ces derniers temps nous rencontrons des
le wakkati cakitiɗo miɗen ɗon kawra kippitanɗe ko nimɓe jogiiɗe kaɓorɗe ɓe annda ka fuuma e gon no gaɗa do laabi kewɗi. Misali so en koƴƴi do laawol jado tokkirde taaɓe lot yaade Agadez e fa hannden do laawol faso taaɓe lot he imzigar ndenne finoon laatiɗo saatu fuu wonana hen ni e ɓeydorade yeeso. Ɗum saabi komin ƴami e gouverneur on waɗan de min posta mo sogeji garde national ɗo nder taaɓe lot gam heɓande fi on masala e renude leydi commune on fuu no foti
le territoire de la commune.
Nonni to enɗa région mo Difadou konnan sukaaɓe famarɓe ɓuuray duuɓi sappo e ɗiɗi na mbiyen ɓe yettaki noon ka en woni ko wara a talata o enna sukaaɓe du konnan warngo maɓɓe famaka fuu no ɗum waɗiri sabu himɓe warɓe ɓe famaka moƴƴen noon. Yura Moussa kañum woni hono joguiɗo ɓeɗo sukaaɓe o famini Guidi Abdourahmani ko o faami e nder warngo sukaaɓe enna.
yaranani almajirey
dukabe non wombe to an no janga jande modibe goto mabbe duubi mum sappo e go'o oto sappo didi e burtake garbinoide non be gartay fa yende nay lasara dembi umi bandirabe mabbe jaha tefodebe jaa e barama min gi goto mabbe warama der suudugo no woppi wakkati min jurnino e fenetre suududum enda ogol o deddira o wara oto du min giito e bandum le kogol gom o ufa bolore dekado makko demmin kalono ardibe ubere de ende e gatti o urta min kokkamo der manul min jehi mo boydem mido ela he ardibe be e tittinkino denaku hebo der chakantarare amin de ende ga irdum hegaaki wi'e wadi nokkure gon der leydi Niger sako odi
ka won ka san Niger ne akay shibelle acci adifa akay
nanne faande to nan difa der leydi munun ko watto hono faande ni hino garde en jangobe garda ko watto kemi tata chapande jedde tata ko en woni ko garda kolla fa war jondu ko nanni darapo mo leydi en nan cagal du hono ko be cuba fa gam batte albe lato sogeji dondu ko nan be gadda ballaga mabbe denago hejje der region en mo difa dum wonno ko horejo garde en haali do majjum fa hande wi ketno nanon lieutenant colonel Meina Moussa Adamu lato kany hawji fi hono janginol kany ekentinol garde en ele garde mo leydi Niger ko haali e do fi o wakkati mudum mani Moussa hoji hala makko neldimi
lalle son sa mo horo yow
de gonga be gadanama e kintinoji ko be kana e kintinede fu har ko darata labi dena ko himbe are mu lebbi mabbe jenay e kintini kollitore an kan woni be nanga golle mabbe de enden no wodiri be durwa do mudo leydi din ende be do tanodu ko be e kintina kan fu e ko mawbe mabbe biata to be bi'u be golliran nyimoji berde mabbe dum wala del golle sogera ko be bi'a be gada be gada ko be kada du tawe be accidi himbe leydi din are
nani do leydi Niger har fille ko darde lingo sukabe fotay hun non ko lati non no sada sane fudu sen jewi der region da mo maradi dum ko na hun non ko waddoto chadale sane ele gurdo sukabe rewbe fudu sukabe rewbe enda gam alle dum wawi dum bonana be sane sane gam e dewlambe potay o endam dum waddini ko fawar jondu ko non laabi non tefti do majju ko to tawe dum hebama dum wadnama mosola ko semveket non non Malik Malan Abdu lati to kanyo enda hawji fi ko darto ko rent sukabe kanyo rewbe ton enda maradi yewter makko e salamatu kadiri
min bawta wiide ko dewlino cukalo e ndo e koye jottaki ɗum ɓuytake gan seni ƴeewama ɓiɓɓe wuro ɓe ɗuuɗal mu no wonni he ɓeydorade yesso noon ba ko gomnanti e pelle balliroɓe gaƴi bawɗe mum fuu hawtade e projet ji kewɗi gam heɓande mosola fi on woɗi min kiseke ko sehana durwo mum waɗano nder wuroji yaade nder commune uji ɗin fuu noyi fi on laatotono ɗo nder maradi so en ƴeewi du sarusiji kawjiɗi filla reenugol sukaaɓe gaddi ballagaji mu'en tindinde saaroɓe sukaaɓe dow filla majjum e duunde suka debbo noɗon janga l'école dabareji ɗi e hen watte ko tokkito jandeji
muɗum
nonne gonto enna marade nder gallure muɗum nokkuto fawar joni hisabu goɗɗo waɗama e tawi ko goɗɗon tawama sukaaɓe ummatore hewɓe ne jara drogue sanne ɗum ɗu kondani ele lekkoliji hakkundeji ko ɓurɗudde fuu ndenne ne ka hunno ko laati sakkulla sanne mbiyeteɗo Ibrahima Oumarou Hamadi o tawa kana ele fedde hawjinde filla jande kañum e jonde jam e yaadu yesso o holli wiide koye hunde ne suuli himɓe sanne eɓe daardu laawol nata ko tawiɓe keeɓi nesu bonɗo ɓe itti ɗum en kettino yewtere makko e salamatu kadir fa
hande
miɗen ɗon kokka ummatore nden sembe tindinde nder janguirɗe l'école ɗen e waɗude waldeji ko sukaɓe ummatore fedde amin e hoore mum no sigilo golleji ko tindi dow filla golleji hirñereji nder janguirɗe l'école kamɓe jarol jaru jaruji bonɗi o woɗi on jino dorogo woni no natira leyni Niger fi odo ummatore ɗum ɓuri ƴewde sanne gam hande nde en jeeyi le janguirɗe l'école mawɗe ɗe maradi ɗen on tawan to sukaɓe lekkoliɓe gaɗi cefe cefe no dari soɓe pincitama du a tawan iɓe jara dorogo iɓe cooda ɗum mane iɓe conna ɗum hunde noon ko suliniɓe sanne kanƴum du sabi binto woldeji hakkunde janguirɗe l'école ɗiɗi mane caka lekkoliɓe e
lekkoliɓe
sawara mawɗo mo région maradi kandu konno assé o wonno koɓe kokki hono kulle gollitirde har fila ko darto jande lycée tawa to enan te sawa mawdon enan dundugam batte alle wallude jangobe enan beyda hono no watta ko te hebi wadi jande men hanare no wodiri bashir o do mbiete mise bashir on wonno fande ni inspecteur no gondo le lycée enan nani ko halni bandi min to enan te sawa mbiete do saydu sanke
gaskiya mun ji dadin zuwa na litata tunda
gonga min nani beldum moddere ko wadda dun dewte no kolokol gan illaro woni min gon minen tefa min keba dewte lokol e min gaddana dewte gaddade andal no hebeti denni conseil regional waddani min moddere sanne do fiki bol andal deni lamdo jabi dun min gollidan e mun min kollan ko gaddol dewte lokol de no nafaka mawdo deni lamdo jabi hana dudal dewte tefete bu ko tawa der mun kan lasi bitti dun wadi dewtere de gidon do en fu no wodi nafaka mawdo no beydena jangobe do fi teful andal
babba abu bazan ci gaban ilimi a cikin wannan makaranta ta
en jette ke yeter men pindinal du sa allah hande en kaltanani hala hon fande o guldi ko wona torra pete e beeli ko tato en dam bernin ko ni fana hada himbe wadde hono awgal liddi mo en haa nere en wodiri o guldidi ko na hun non ko satti sanne der majjum nenne ne kay laabi di waay hojjer gam batti alle e faande dum heba dum mosolle majjum dum wonno ko faande abdou afar red docteur kawjido fil ko dart la deje jaay toy nan ko ni o halni bandimi habiba ahmed min pirte dengal fulfulde
letifa australis
o guldi ko fuda nyama pete e ko nandi titta non o guldi di enden ni no waddana no kuje de enden sadornam fa hana sedda misali dar departement amin birnin konni dar pete e darorde diandu di buri fudude di mauna fudu misali to liggi marete tammi do konni ni miden godi pete de wakkati fu diyan tawte dar mu miden godi du barajuji
bendi mini barage
sadama oye dum wawta waddani belidin
Ah, les conséquences, elles sont très graves.
Sador maji din no duudi. Arande ni idi fuda, nyamu de fetogon. Di bonna du, diyam maggo. Gan idi waila hendu diyan na enda. Di wara du, liki tautedi dara fetogon. Di hada liki di enda rimude fuda. Gan di kegin tako yinade, di gada yaha wartaji maji. Unsabi ko liki di enda. Baade no tawa der uguli di enda. Bawa maunude, yotade keddi mangu mu.
Ki le grandi pa e ne se develop pa.
Gollegi di gondo onon gada ko duu widitta he uguldi di
d'abord c'est le faux carnage
arande ni idum hani non waude uguldi di endan na dofude di misali der dungu na fadde dungu na tudde himbe no bawidu ni fa handen waude uguldi di endan cenya cekki na nyolna uguldi di endan hawrodira wadude birgi nawtortobe diam peteden e kebobe barke no kuje deedu no hani ko e empirte misali tamotobe likibe endan de gii uguldi di endan fudi to jawdi mauna sako di nyama fetogon endan be ba uguldi di endan nabe do fadi gantodi wado sembe dar chekan tarare den endan ni du min tokirta duruude ko watani uguldi di endan to nyamu pete amin de endam bonnade hada himbe du hebude barke majji
de vrai va sente a notre niveau ici koni
do dum won ko habru me fulful tili hande do studio kalangu eden ela jon kammo e leedi hewtene en jangaton do habaruji de min cigilato do en studio kalangu gam batti alle nanon dum e do radioji de min goltitto assalamu alaikum mbane to jamwali
studio kalangu
agadez do radio nomad fm
lamba herme e go o tober e jenay fm
e radio sara
lamba chapande jenay e jeddi fm
arlit do radio ikokan
lamba chapande jenay e joyi tober e go fm
do radio kausen
lamba chapande jenay e nay fm
chiro zerin do radio azuru
lamba chapande jenay e jenay fm
tawa do radio tambara
lamba hembre e jeddi fm
tamaske do radio Muriel Karkara
Lamba chapande jenay e jetati FM
Buza do radio Takarkara
Lamba chapande jenay e jenay FM
Madawa do radio Sarawnia
Lamba hembre e didi tobere e go FM
Magaria e do radio Kitari
Do lamba herme e go o tobere e joyi FM
Studio Kalangu